sawirkii lamaatan iyonaay afar. Lama sano kadib yaa Bawlos way ka hari habsigii dalka ka yaalay Rooma. Markaasiyaa way ankooy dad Yuhuud ah oo jidka ise ki warhamaayeen. Dadkaasiyaa waraaq angoreen, makii waraaq angoreen kaniisadda yaa seedeen adduunka dhan yaa la kifaafiyey. Waraaqihii us gorena waay leeki weeri kutubkii Ilaahay dhatiyiis yaa la geliyey. Bawlos aad yaa ang dhibaatoodi, markii dhibaatoodina eebbahay farintiis meel walba yaa gaarsiiyey. Madii gaarsiiyeyna eebbahay aad yaa inka farhay. Jannada yaa laki abaalgudee yaana kin la warhamay. Muddaasiyaa Bawlos ereydii ka hadli way ahaayeen ereya dadka oo dhan nolol geliyaaw iyo naxariis, wayna ka sheekeeyi jiri kina wadiyi jiri eebbahay weli abuuri iyo walkalaba inay iska mid ahaayne, dadkana inay ruuxa quduuska ah ka buuxsamo jidka eebbahayna ka hanuuniyey farintiis yaa u sifadaaye. Taasiyaana ki ogaadi karnay unu inay jidka ciise masiix ka helaynu noloshii daa'imiska ah.